It's West Mark Records.
West Ice. Venture. Pompanumbuye iye akufika. Bring over fools, every great thinkers. Kuza wajaja ose inde tupa limozi. Gava over fools plus over great thinkers. Ali munjila utafusa Pastor G. Ndiye kala chelu osa panga Mr. Key. Femu ndichuma inde dindi sopanda pake. Songo kumba zapa siko zacha becha.
Ufune usafune kolozi sakukuze. Koma Yesu akubwela posta chelo. Mutinta windiyo mai moyo wako ukonze. Poti kulichila ngocho pweteka. Ufune usafune olozi sakukuze koma Yesu akubwela posa chedwa. Mutinta windiyo mai moyo wako ukonze. Poti kulichila ngocho pweteka. Niwe mwina ndilelo, mwina ni mauwa. Nobody knows the day asa kwela ngati mbala. Eya mwina ndilelo, mwina ni mauwa.
I got drunk when I got a some trick. I got a some trigger over fools, I got a bitch. I call them fools, but I don't know who's a fool. Maka paper ziko lapa siku mwamba ndia fool. Yeah, just know Jesus is coming soon, blah. Ndiye muzikala woko nzeka anytime. Timu devil ili mazikala nga jichambu. Timu yawe ili high in the posta
jambu. Ufune usafune, olozi sakukuze. Koma Yesu akubwela posta chedwa. Mutinta windiyo mai moyo wako ukonze. Poti kulichila ngocho pweteka. Ufune usafune, olozi sakukuze. Koma Yesu akubwela posta chedwa. Mutinta windiyo mai moyo wako ukonze. Poti kulichila ngocho pweteka. Iwe mwina ndilelo, mwina ni mauwa. Nobody knows the day yaza kwela ngati mbala. Eya mwina ndilelo, mwina ni mauwa.
Kimu devo ili mazikala ngati jambu. Kimu yawe ili hai inde posa ntambu.
Kimu devo ili mazikala ngati jambu. Kimu yawe ili hai inde posa ntambu.
Mwina ndilelo, mwina ni mauwa. Aza kwela ngati mbala. Mwina ndilelo, mwina ni mauwa.
Ufune usafune, olozi sakukuze. Koma Yesu akubwela posta chedwa. Mutinta windiyo mai moyo wako ukonze. Poti kulichila ngocho pweteka. Ufune usafune, olozi sakukuze. Koma Yesu akubwela posta chedwa. Mutinta windiyo mai moyo wako ukonze. Poti kulichila ngocho pweteka. Iwe mwina ndilelo, mwina ni mauwa. Nobody knows the day yaza kwela ngati mbala. Eya mwina ndilelo, mwina ni mauwa.